Ntombi zomgoma kanjani Where is the money? Ntombi zomgqoma kanjani uyayidla imali
Don't say,
kanye kanjani ntomse komabanye zabaye konyulile sekomabanye